ine ndindi futo ine ndigaletela ine ndimafuna kachiki pambali ine.
Bambaline.